Dr. Richie, yeah.
Kaya Records.
Livapole
kwanza upendi share, tunavo share love sare sare. Ya hafiti nyonda, si tunapendana. Shape body mpenzi namba nani, haini laini kama mukate. Hulula hii ni malikia, katu kutuachana. Ya haditi, 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 haditi. Urongo njo utamkolea, mapenzi woyo mekolea. Haditi, 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 haditi. Urongo njo utamkolea, mapenzi moyo mekolea. Kidogo mina wetu fana, macho ndo siseme ya nisala. Kifu wacha kuna vyo banai, apanai. Kidogo mina wetu fana, macho ndo siseme ya nisala. Kifu wacha kuna vyo banai, oh banai. Umeni cheka kaku sina jinsi, unye pezo mini tajirizi. Oh my love, sweet sweet love, oh my love.
It's African chill.